It's your boy now. Yeah. Twamuhisemo batureba. Urwanda rutuba rubuki. Yarukuye habi cyane bamwe banze ko tuzu baravuga ngo mwe. Singira uwo numva ngo mwe. Singira uwo numva ngo mwe. Mwe. Yarukuye habi cyane bamwe banze ko tuzu baravuga ngo mwe. Sinjiru wonu mpango mwe Abjika buri muzi kare kare mugi tondo Utaraja twese tuji sinziri Igihugu cyose akagishyira ku murongo Ngo hatagira umwanzi n'umwe uducurwaho Yiyimye byinshi kubwa inyungu z'igihugu Akiza ibibazo uruhuri byari ingutu Komeje guhesha umunyarwanda wese ishema Ibikorwa bye ubwabyo biravuga Abapinga bahagurutse Barashaka ko twangara birenze Nyagasani Imana badukize Dukomeze inzira igana imbere Turindira u Rwanda Wende n'umusaza Twamuhisemo batureba U Rwanda rutuba rubuki Yarukuye habi cyane Bamwe banze ko rutuzu ubu baravuga ngo mwe Singira uwo numva ngo mwe Singira uwo numva ngo mwe Yarukuye habi cyane Bamwe banze ko rutuzu ubu baravuga ngo mwe Oh yeah Singira uwo numva ngo mwe Hawe uburezi n'ubuzima Ubukungu n'iterambere Imvugo yari yongiro Nanabari mutera ubwoba Hashwi Dore abapinga bahagurutse Barashaka ko twangara birenze Nyagasani Imana badukize Dukomeze inzira igana imbere Turindira u Rwanda Wende n'umusaza Twamuhisemo batureba U Rwanda rutuba rubuki Yarukuye habi cyane Bamwe banze ko rutuzu ubu baravuga ngo mwe Singira uwo numva ngo mwe Singira uwo numva ngo mwe Yarukuye habi cyane Bamwe banze ko rutuzu ubu baravuga ngo mwe Singira uwo numva ngo mwe